Baby, make me come back to your eyes on me. Kwa moyo hakuna matata shaka kambi. Hauna baya, hauna kona, hauna dhambi. Tazama usoni, my one and only. Nimefalling kwa penzi laka shaka kaka kaka. When you call me, sauti yako inanikoma kaka. In the morning, nacheza rumba chaka chaka. You know me when I'm falling, yeah, yeah, yeah.
Yeah, my penzi yamenishika haswa. Sando nini navyopenda wewe hapa. Saivi na vima nikitembea na nata. Na enjoy my penzi shaka shaka.
Mix killer.